dawladda hoose ee degmada Baydhabo iyo waliba iyo dadaalanka jarta sidii qaybiin ku qaadan lahaydee nadaafadda iyo waliba riidanagoga bilicda degmada Baydhabo gaar ahaan suuqyada ku wiinga haano kumida shaqaalaha dawladda hoose ee degmada Baydhabo oo xil saaran nadaafadda suuqa Baydhabo ayaa hamiin imaalan waliba iyo inteegina sidii iyo ilaalin lahayn nadaafadda iyo wana qaadayaan qashinka la ka deediyowa baqaro iyo waliba goobo kale ee ka ganacsadawa walibana inta badan suuqyada Baydhabo qashinka lagu aruuriyay hamiinkii xiligaas oo la helay kora oo fursado markaas ay lagu qayb qaado arimo nadaafadda Abdullahi Macalin Aadan Abdullahi Minishibi oo kumida ciidamada Minishibida dawladda hoose ee degmada Baydhabo oo uu la hadlay warbaahinta Koonfur Galbeed iyo waliba uu sheegay in shaqaalaha nadaafadda degmada Baydhabo iyo foosaarta dhibaato ka idin dhiniga qalabka kaas oo ku dhalada korta in shaqadii iyo sidii la fadaay markaas ay dareer waayta saas oo kale waliba uu sheegay in dhiniga maamulka degmada Baydhabo iyo hay'ado qaabilsan arimo bulshada ee degmada Baydhabo iyo kaalantiyo ku qaadanaya siling hela magaalo nadaafad ee ta to markaas ay fayla
dog magaalada ee leh markan waliba dadalkan ee dan fayday dhiniga hay'ado wali boostaane nadaafadda amniin dadka markii uu dhawaan galay nagaan galay daayay ka dhigan waa goob bari qotis tashin le dargaan inta mail raay garab dadka siyaan filin aan uun in daawan dhanaga maamulkuna wali ba qosdaane inteedo afar mail raay le galo mana iyo isuun walaan in ku dhayn
ay ku qayb qaada
shaqay baladkan siyo
ay ku qayb qaada dad shaqaalaha masbadaa
shaqaalaha dowladaha hoos dhanaga nadaafadda isbisiin ya leere dangi dowladada deeri isbisiin ya raay hadana wari ko yoodo mar iyo hoos wayna dhanaga mail raay gudoomiyaha degmada hooseeda inta galana neesho mail raay gudoomiyaha degmada heedo juun mail raay hoos in jeediyo wala ku dhiyo wala sidii aan garab u lahayn madareeran laakiin wari ko hoogna neesi mail raay gudoomiyaha degmada saatan kama nagaan
qalabsiin ka filan haystana oo nadaafad
ma hayna dalba oo yar oo degmada oo hiraaye oo mail raay degmada baagalan taan xagalka nafsiye baqaar keedee intuu laanu heedo alaamin shaanano wali ba degmada aniga keedya sunu ma ku taadan sima mail raay nidaam gaas ka shagayn shagadana garabna neesi baabuur ma hayna baabuur ku ma hayna marko motor ku halaawe marko mail raay wali ku halaaway ka kaambiya ku halaaway marko marshum galaasoon leey marko raay toori ku halaasoon leey hattan afta jar raay toori ku halaasoon raay toori laan bool dollar leey dowladda degmada qarash ku galaayna afta jar 900 leey wali ku galay 900 milyan oo kale u baraas dantay markan 900 milyan nasti ya ka ka mawo fadan dowladda gar oo fadan deelo inta garab niisiyan ya ku oosdan mail raay dad weyna garab niisiyan oo nadaafadda uu ku taadiraana beledkan hamiin ma inta dadka jeefa oo shagaa insaan ku hamiige lebes ka yar gaajti kiyana play halay galadu oo ka shagaayo keyin gudar markan sidii aad dhan shagaad wali ba pamba anta wali ba garab leeska si shagaa garab la hayna madare raas heedo ay noo wareeginay nadaafadda ne kala shagaayo gudoomiyaha degmada suun heedo waan in ku dhiyo mail raay sembr warbeenyal ka daro garab niisiyo
okay
mail raay yeedo nafsho garabana siyan dunyada ka imo fiirinay kaamun ko ku wareegi
dhinakeed Abdullahi Macalin Aadan Abdullahi Minishibi iyo waliba uu sheegay in bilo Maars kureeda la gala doona xil roobeed oo la kuyaaba in hadii qashinkaas ay lan ku dheereeyna magaalada ay ku dhalada korto cudurro shil gadiisan taas oo dad badan caafimaad shoo walan dhimo kara
dadka nadaafadaan baahni xiligi cudurka kooyay xiligi mail raay xiligi daawun kunun daawun ka korseelahay qashinka walan haage teer gale isigale balikun shambool ila makaraki u baane inta ka doomiya degmada biikol hatu ko shambool ila makara teer gale ma ku baane tamiiga hagaay nadaafada amiinki munduray kontol la fakashay gaay jidid min shagaay aan tii hagaayna male garabna miisi dagaala ho deedo kulwareegan mail raay kaamun ku kulwareegan balikun guriin ba naman ka qashin dhaagaayo isiga galanta kan jaroon ba garab neesiyan labaatiya farsa ay siin hanay indaawnay nada maamulkan mail raay oo saas wali ku wele